Yo. Okay,
Isra.
Lenga stress hata mkoro wakiwa hosi. Lenga stress hizi paper hazitoshi. Lenga stress juu mistari watakopi. Lenga stress kama daru wesi chopi. Uko jamba tunataimu wa kopi. Wati aji wanatani huo moki. Weka himu mbao bang cheza loki. You can go pi. Lenga stress ukifanya blanda fika visiti. Lenga stress kwa wazazi fanya visiting. Lenga stress mtu wangu is a bad thing. Lenga stress tumia kipaji do your own thing. Lenga stress juma mbicho wata legalize. Lenga stress you very soon wata realize. Marijuana is amazing even after life. Hit it, hit it, hit it, hit it, not another wife. Lenga stress. Lenga stress. Lenga stress. Lenga stress. Yo. Lenga stress. Lenga stress. Yo. Lenga stress. Lenga stress. Yo. Okay. 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 Uwezi graduate sababu una receipt. Jaribu cope with it, mimi nina insist. I'm a dreamer killer time, I'm on pursuit. I wanna make my kids happy in some new shoes. Lenga stress. I'ma take a Monte Bay with some big shoe. Lenga stress. Yo. Kama mbogi kaningori sina issue. Kama sota kuna leaves not issue. Mblaina watakoma not issue. Lamba lolo lit kwa matisho. Niko high juu ya kota na manguai. Mina sani fizi mbicho kwa kalai. Stari zangu ni delicate kama yai. Get a taco take a take a bigger vitu. Usi long range bana penda mtu. Napenda ethics lakini si adabu. Waki snitch watapata na adabu. Niko fits, nina stress, nina ex. Nina drinks, na mayanks. Niko high, yes. Lenga stress. Lenga stress. Lenga stress. Lenga stress. Lenga stress. Lenga stress. Lenga stress.